getachange.com.
Yes, what you can.
Yeah, MCR.
Mafumu yena ndi mangochi kuyesa kumaka njira sangafike kwenu ndi mutu yo wandi michira ufumu wayenu noka simuna chite kuwakira
akapasa ufumu wayenu
wakamanta kuwakira bondo lili lose ligwade kukuta manjani dinu lula nchifukwa chake mandika paleni matamando pite kwenu pando wanu kalani alefa ndo meka chisoticho fumu falani hapa ndika mpepo ufumu wanu sunga kwele seke ndika mpepo muna kuda tziko lose muli palipo sepo palepo yomwe muli ndani wina ngadu tse. Mafumu yena lipa moto sadagwa kama tokota pomwe bali inu sanga fike polokota dika unjika amango kalila kuwasota futi njeko mafumu wanu ndiwa mbela nkota yeah. Fumu ya mafumu ndinu kalonga wantendele ndinu antu wakwa dile inu siko lipembeza inu sinza siyo kweza fumu wanu na babanja langa ntalambi anu. Siko lonse lili manja man dili moyo kamba kaufumu wanu
ndigari mpuye yo ni fumu siya kumudzi kwanu mfumu ya kumwamba ndipa dziko pano ngakhale mfumu yanuyo iye mfumu yawo samasankha ntundu ntumbuka mulomwe yawo mfumu ya maunga lupanga kuthwa konse konse akayankhula ngati mkoko mwa mazi nthawi yamosomeza iku kuti ubweleza chimfano konse fuse ya Yesaya akuwuza za ufumu wonse amaona kunja mkati nkona aliye kajaji amatipatsa mitaji yanasiya fulumani ndife nkosa zosogoleledwa ndi mkango zolusa kulimpana na kuona zilango za moyo zitamande nkulambilaso iye mpando wa chifumu wake tizazungulile ndi mfumu yosayika dzanja maso ufumu wake uli mwaiwe tsegula maso
fumu ya mafumu ndinu kalonga wantendele ndinu antu wakwadile inu ziko lipembeza inu siza siyo kweza fumu wanu na babanja langa ntalambianu siko lonse lili manja manu Dilimoyo gamba ka ufumu wanu
Fanani nae ndani yesu mfumu ya mafumu Tziko la muche pela ama chito panga zumu Akafika po satana ama sanzika mrumu End nchana ya muyaya from the morning to the full moon Hopanda boya mbira ndipo tela to fly Hali mlenga lenga popa ndapo tela Mwini chuma makasha dola popa ndapo tela He's the only person I mean ana lambula po fela The third day he rose again as a phoenix Defeated death and a sting and he finished it as a appendix The most high way beyond the nebula Chulunga mogu pedula mano panda kunegula All the seven continents konse muliko Ufumu wanu mpamvu chikondi nso panda mulingo I know I'm covered he never leaves Cutico ndino mwini moyo and you all together beautiful
Fumu ya mafumu ndinu kalonga wantendele ndinu Antu wakwadile inu siko lipembeza inu Siza siyo kweza fumu wanu Na babanja langa ntalambi anu Siko lonse lili manja manu Dili moyo gamba ka ufumu wanu Fumu ya mafumu ndinu Kalonga wantendele ndinu Antu wakwadile inu Siko lipembeza inu Siza siyo kweza fumu wanu Na babanja langa ntalambi anu Siko lonse lili manja manu Dili moyo gamba ka ufumu wanu
getachunes.com